baraka ni kuchunge ntujisumwa wejichunge tu mwenyewe na sikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia yes she's my number moja wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kulea pale napopona
shula
Okay.
Wewe utalimtunza siri zangu watakiwa sina wanivumilia na kuamini nitapata tafadhali linde roho yangu cha kukupa sina tena na kupia haki ya Mungu sitokwacha kama ukinipenda sana
exclusive from SureLoaded.com.